Hey, it's your boy Patel Sutra. Yongezako. Okay. Ha. Ono mwana ye wange gwe nalondo mutima gwange gwe gwasimye ha andi muri anyola nyola ali mu bwongo bwange mbutufu yefulukuta yo atambula muri ezimayiro kyokka mwana mulaba akoye nnyo ha mwana tewerwana togezaako mwana okunkyawa ha onamukwata konja lwana ngenda kufunya ebikonde tujja kwekuba ho ate mwana ndi mukambwe mwana nze nkusula ne kabenje okay. Kati soko ndabe ninganga zinembwa mwatwe nnume ngeyagala okulinnyira nti zinne eba nkambwe ate nga atene okay. Nze ninga zino vampaya gyebabadde baasibola okunywa omusaayi kati mwattu nnwana buli kimu nkikola ate nze nfiirawo kati gw'oba oyagala okumwerijjangako jangu oyite mu ofiisi yange ondabeko yono ye nze mugaba ate nga amazima ate nze mufuna okay. Oyagala mutwala omutwala wa okay. Nze saagala yeerijja saagala ayagala kwekemba nkoko ebojja nkoko embereberi eyeekemba mwoya ayagala okwerijja ateekeddwa okulwana ayina okubanga yakolamu ku mukono oba kale nga yayiga n'okulogamu kubanga ono omwana nze abeera nange sikkiriza kumutwala awambibwe ha bano mwana abeemubende bayinza okwagala bamutwale ekabenje nze njagala nze musigaze nga tewali amusemberera nga nze mufu mwana yesunye yeekubye ekikumba mwana yeetadde ha lengera kasikati kajini n'obumulimuli lengera sikini ha abindetedde byonna mu bbaasi era mwana tetubeere ku bbeesi okay. Kati ninze kadde kali tugende munda wali ffe tunyumirwe ha mwana ffe tuwomerwe ebintu byonna mwatumbitaganjule togeza n'oyingira oyinza mwana okunnemesa akasumuloza leero nze nkakweka mwabavubuka mbamanyi mwagala kulwanya mwagala okulemesa olw'okuba bye muyina mwattu tebibakolera naye ate kano kapulinti kajja kikuba kubanga mbutuufu ate nze mbeera nako ate nga mwana akasente nkassaamu mwana nkassaamu It's your boy Patel Sutras.